This is OC.
Unabonge la shundu. Uwe mtundu. Unavotamba kama ngombe mwenye nundu. Mbalingu na mapozi yako.
Yaba.
Vina ni mwaga jasho. Nikubali niwe wako. Hey. Ntakufa ukitakacho.
Nayona yo, kisimama.
Kuona ila siamini nachokiona, nataka tuwe pamoja kama fikizoro kona.
I'm a playboy,
call me Maradona, nikupe na zawadi ya kitenge cha kushona. Wogopa kina sagaro wasije kupiga ngwaro, na mimi natupia viwaro ili usije kupaga wana masharu.
Mada
naiona yo kina mana iona yo
naiona
naiona yo kina mana iona yo
naiona.
Jinsi navyotamanisha watu, ukitingisha kidogo noma, imejaa imetuna, inavyonesa kama kitanda cha chuma. Mwendo kana sukumwa, imejaza kote mbele. Everybody stop, step on it, step on it, step on it. Now baby don't stop, talk to me, talk to me, talk to me. Watch.
Nayona yo, kisimama.
Na Baba Yaga, it's a 9-6, baby. Ha ha, tushawabwaga.